nino wagombye kuburi murugo wagombye kuburi hehe murugo wawe
nanye ngomba kumva amakuru haje
ngomba
kumva umuntu wapamaganye umuntu baza kuduhohotera
mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Remera mu mujyi wa Kigali ahavugwa abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda bashinjwa guhohotera abaturage mu bihe bitandukanye mu gihe inzego z'ubutabera za gisirikare zaje mu ikusanyamakuru ku byaha zikurikiranyeho bamwe mu ngabo z'u Rwanda rubanda nabo bahuriye kandi buri wese asabwa kuguma mu rugo kubera icyorezo cya virusi ya corona inzego z'ibanze ziragerageza kumvisha rubanda ko bagombye gusubira mu rugo ariko ntibabikozwa ikusanyamakuru ku byaha abasirikare bakekwaho ryakorwaga n'ubutabera bwa gisirikare kandi rigakorerwa mu ruhame aho bikekwa ko ibyaha byakorewe ku kigo cy'ubwunge rw'amashuri rwa Remera hagaragaraga abasirikare benshi cyane barimo abakuru barangajwe imbere na General Major Mubaraka Muganga ukuriye ingabo mu mujyi wa Kigali no mu ntara y'Iburasirazuba ikigo cy'amashuri cyari cyagoswe n'abasirikare umutekano wakajijwe bikomeye gusa bakekwaho ibyaha bo ntibagaragaye abaturage batandukanye batuye mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri Nyarutarama bakunze guhamagarwa n'ubugenzacyaha bwa gisirikare bubabaza ku byo bazi bukurikiranyeho abo basirikare umwe mu bakoraga iperereza yabwiye itangazamakuru ko kugeza ubu abasirikare bagera kuri batanu aribo bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho ibyaha bikomeye ni mu gihe ku ikubitiro umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyengango yari yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abari bahise batabwa muri yombi bari batatu kuri uyu wa gatatu bw'Ijwi ry'Amerika yageraga i Nyarutarama umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze yadutangarije ko ibikorwa by'ihohotera birimo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu byari bimaze ibyumweru bigera muri bibiri bikorwa n'abasirikare bafatanije n'inkeragutabara
bimaze igihe kuko abakobwa barenze icumi bo bamanje kujya basambanywa abandi bagakubitwa noneho barabiceceka ubundi ndaya tuba tuzi ko igihe cyose ziba ziri hanze zitegereje abakiriya noneho dusanga bo babarongora batabishyura ari iterabwoba umusirikare uzaza agasohora nk'abasore babiri mu nzu byamara kubasohora umwe agasigara bakubita undi akinjirana indaya mu nzu agafata imbunda akayikingisha urugi yeza akarungura indaya nibwo rero byabacanze babona ko atari kubakura hanze babona ko hari ibindi byinshi inyuma baraturika baravuga natwe tubasha kubimenya
abahohoteye bagashima ubutabera bwa gisirikare kuba bwahise bwihutira ibirego byabo
ni byiza cyane biradushimishije kubera yuko natwe buriya tugiye kurenganurwa n'abandi baturage bose ntabwo bakengeye guhohoterwa ubutaha ni ukwitabaza inzego zibishinzwe za leta n'ubundi RDF
uko byagenda kose natwe ubutaha n'undi wese wakongera kuduhohotera twahita duhamagara ko twabonye ko igihugu cyitaye ku baturage kikaba kibakurikirana mu mutekano wabo rusange
ariko se ni ku cyo bavuga ko bahohotewe bari baranze kubitangariza inzego zibishinzwe twavuganye n'abamwe bari bategereje kubazwa n'inzego z'ubugenzacyaha bwa gisirikare
impamvu yabayeho twebwe twari twabuzwa dushobora kuba twarega turebwiye umunyamakuru w'umudugudu wacu aravuga ngo ntabwo akagari ka Nyarutarama kemerewe kuba kahana abasirikare ngo ni uko zabigeza mu nzego zo hejuru twebwe twaratinyaga cyane kubera ko bari baraduhabije tutakirana no mu ngo zacu
yambaye umwenda wa leta ntabwo ugomba kuvuga uti bikunda byanga bari mu kazi k'umutekano ariko tubonye batandukiriye batangiye gukubita abantu turavuga tuti ntabwo ibi ngibi bishoboka bishobora kuba ari atari abasirikare b'igihugu wenda ari abagihije nyuma reka tubimenyeshe ubuyobozi bw'igihugu bwa gisirikare
ariko Bwana Jean de Dieu Kamuturanye n'abahohotewe akavuga ko mu gutinya kuvuga akarengane kabo n'ubusanzwe bari batamerewe neza kubera imibereho
kibazo urebye gikomeye gishobora kuba cyarabiteye aha ngaha twari tumaze iminsi mu kibazo cyo gusenyerwa n'ubuyobozi intekereza ko ubwoba abaturage bari bamaranye iminsi bushobora kuba buri mu cyatumye bavuga bati ni inzego n'ubundi z'ubuyobozi bagasa naho batinze gushyira iki kibazo ahagaragara
Shikamagashini intambwe y'ubutabera ishobora gutangwa mu maguru mashya ku bahohotewe ariko agasaba ko no mu zindi nzego byakabaye bityo
ntabwo rero mu by'ukuri twavuga ngo gisirikari muri rusange cyatumye bari abantu gukora biriya bintu babikoze ku giti cyabo ariko turashima imbaraga tubona biri gushyirwamo bigaragara yuko mbese ubutabera dushobora kuzabona ariko ubu butabera buri mu gisirikari bibaye byiza bwakomeza no mu zindi nzego za gisivire kuko usanga ubutabera buri mu gisirikare iyo ugeze mu gisivire butagaragara
agakomeza atanga icyifuzo cyane bitari kugutanga ubutabera gusa ahubwo no kuzibuka bahohotewe
icyifuzo jyewe nakifuza ni ubutabera bunyuze mu mucyo abakoze biriya byaha bakabihanirwa koko ariko mu by'ukuri abahohotewe nabo bakwiye kwitabwaho kuko ngira ngo mwarabibonye hari abafite ibikomere hari abavuga ko bafashwe ku ngufu ngira ngo iyo umuntu yamaze kugira ihungabana rimeze gutyo aba agomba kwitabwaho mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka jye ndumva icyo ari cyo cyifuzo ntibirangirire mu butabera gusa n'abo bantu bagizwe hizo ngaruka igisirikare kireba uburyo cyabafasha
amakuru agera ku ijwi ry'Amerika aravuga ko mu kagari ka Nyarutarama ibikorwa by'urugomo no guhohotera abaturage byaba byaratangiye ahagana mu matariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka 2020 aravuga kandi ko aba hari inkera gutabara yafatanyaga nabo basirikare yari yarashatse gutoroka ubutabera ariko ifatirwa mu mayira ntihagaragazwa icyaha ku kindi mu bikurikiranwa abo basirikare ariko ibikomeje gushyirwa mu majwi ni ugufata abagore n'abakobwa ku ngufu gukubita no gukomeretsa n'icyaha cy'ubusahuzi inzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bwa gisirikare zadutangaje ko nizimara gukusanya ibimenyetso zizahita ziregera urukiko bakatumenyesha umunsi w'urubanza mu mizi mu bihe bya vuba zikavuga ko byanze bikunda igisirikare cy'u Rwanda kitarota kihanganira umuco wo kudahana ejo ryo rusa ry'Amerika i Kigali.